ingakuwa wao. Ojeje amejoni.
With my boy Jimmy's on this one.
One day nilivomfata nami alinipa namba, angejua navofanya moyo wangu unavojazana. Yani vile vile nilivompenda yakona, amando ziko kubeba kwa tenga, yani locha kuza. Leo tamona na huwe yuna, kesho tamona na yule na, ando ni agiacha uruhuma na, inantosha, ananichanganya. Inantosha, ananichanganya. Inantosha. Naogopa kwake limebaki jina, naogopa mwanga ushazima, naogopa ameuchiti ameukatili moyo wangu, naogopa kucha kusonya sonya, hata kwa beja nikona kona. Ananiona yatakiwa na mimi, ananiona atakiwa na wali, ananiona kumbe anadanganyanga. Kwanza isha sema mino no, kupenda tena kikomo, no love no stress.
Naogopa.